Downloaded from ilovezedmusic.com. Hey.
Kenny. Cool. I got my boy.
I got it for you now. Nienda, pinangu nikaenda niendelela. Nirina mukazi na wana ine. Oh, ilo ni masunga wa mai. Ndine soja, soja. Wanituma kuboda, boda. Goma, goma. Kutoka kwanga kwa inu, my love. Sikuti nikusila kwa chitumu. Sikuti nikusila kwa chitumu.
Zetima sevenza izi zili fake. Vojitika vake vima chitana irritate. Vinga lengeze chikwa tichako kosila. Gatu sevenze laptari trust masila. Imagine, yeah kosila no na hugging. Na mugazi wako pa nyumba cause of waking. Wana wana iwala na pamenso pako. Wachito walangiza kafoto wakafunsapo. Si feel good, bondi akawa no na voodoo. Kwe usevenze la no na network muhudu. Madam Arisha basti usivi sevenza. Palasti nzelu zipwela muza ukavenga. 37 zela chikulu ni wana manja situ ya swinga lengese wano kukana ngati unawasi ya ndishi wakali nyonka apa wakula the thing you don't care anymore.
Kutoka kwanga kwa inu my love. Sikuti nikusila kwa chikombi. Sikuti nikusia nano. Osalila mamiwe. Ini tito tabio. Ini tito tabi. Limba mti.
One more time.
Is a color no more.
Please, baby, nifuna unichite, understand. Nichito chepa anyday I'm gonna land. Back to my root, I wanna hold your hand. Uziwa no ziwa that we work by command. Kukuta misosi, nkalamu easy. Kukalila wana wazapela kutimwe please. Na ine ni mamvela vene umvele. Lapa nilipile to choice, baby. So nizabwela cheni pemba kwa chichikulu. Kuli iwe ni trust. Believe muli ine na muli Jesus Christ. Ni time is a pita, tizangala pamozi. Tizachili za puti ngani kucha kumashosi. Limbikila just for now. Kusila kwa love my baby. Mvela ya mouth. You have to remember kweta choke up to now. Ndawa ni kutari. So baby remove your doubt.
Mtoto yanga nienda enda. Pinangu nikaenda niendelela. Nirina mukazi na wana ine. Oh, ilo ni masunga wa mai. Ndine soja, soja. Wanituma kuboda, boda. Goma, goma. Kutoka kwa
managers in the building.
Malanatha Kazoka.
Joachim, Prophet Jeremiah.
Andy Makawa, Kazika, Goma, Junior.
Chichi Nipazo.